bahebera mwe ubwo bana bahebeye ingoma abasha ubwo bubaga mutari muravumba mwabahungu mwe wari buya mu rusengo rwa mpungwe mwabahungu mwe